uthando wonginika lona.
Unuhlelo jabulile ma, mina ngithanda mawunjalo. Unuhlelo jabulile ma, mina ngithanda mawunjalo. Ujabulile ma, mina ngithanda mawunjalo. Unuhlelo ujabulile ma, mina ngithanda mawunjalo.
Bata ushiye ingane lolu hambo, bata ujike ingane. Samkela kwaphutha bayazibuza, kasahlini ingane yini eyenza ukuthi noba kuyenyuka ngadingi bani. Shayine bumnyameni sebehleka bethi cimi bani. Ingoba ngithandazela ukuphila kahle, ngikwenzela ithikithi Zion train ivele ikuthathe kanye. Uzobona umesiya ngamehlo, usuxoxe uhlale naye. Kodwa ke abantu abakho bakhumbule mama, uthando lami hleze hleli kuwe, ufezekisa amaphupho ami mama.
We mama nzonginika lona, lolu thando wonginika lona. Yeah mama nzonginika lona, uthando wonginika lona.
Unuhlelo ujabulile ma, mina ngithanda mawunjalo. Unuhlelo ujabulile ma, mina ngithanda mawunjalo.
We mama nzonginika lona, lolu thando wonginika lona.
Unuhlelo ujabulile ma, mina ngithanda mawunjalo.
Stand up.